ngā take o te tai tokerau.
Tēnā rawa koutou katoa e te iwi whānui, nau mai ta huri mai ki ngā kawenga pūrongo o te haora. Atu te whare kōrero o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tokerau e haere ake nei. He mea tau toko e nei pūrongo e wātea me te māngai pāho. Kia ta huri ake ki ngā kaupapa matua mo tēnei haora, ko te kaupapa o hine tūtēra e hāpai tonu i te hunga wahine Māori, kia ta huri te ai te whare tapawhā. Hei taunaki ake ngā kōrero e hikaka ana te pēne o te hiku o te ika e karangatia nei ko Papa's Pack i te roa ngā ake o te noho o te waiata muri whenua waiata ki ngā māhere waiata o Aotearoa. E whanake tonu ana te kaupapa hene tū e hapai ake i te hunga wahine Māori i roto i te ao hauora kia taurite ai te whare tapawhā. Hei ta Jasmine Martin, kua whanake e ia i tēnei kaupapa mō ngā tiringa e rua, nā kua tau mai te Māori ki runga ki aia, kia koke tonu i roto i enei mahi. Anei, a Jasmine Martin.
Moke au mō tōku reo. Koe nā te take e uru mai au ki tēnei kaupapa o hine tū, mo tōku reo te take te tuatahi. Kia tū honohono au ki o whanaunga no te kāinga, kia rongo au ki tōku reo o te kāinga, nā te kaha moke moke. Taku wā tuatahi, au e hā, pō he rau au, he mea māma noiho, kare au e whai whakaro mo tōku whare tapawhā, mo te hauora noiho taku. Taku kitenga mo te reo hoki, engari tēnei wā, kua pua waitia ngā hua.
E hikaka ana, Papa's Pack, he pēne no te hiku o te ika i te whakarewanga o te waiata rongonui o te wā kāinga o te hiku o te ika, e kia nei ko muri whenua waiata. He karanga tēnei i puta ai i te iwi o te aupauri i mua atu i a waiata anthems 2022. Hei tā kapo wairua waitai kai waiata o mua, rawa rātau i whai whakaro nui ki te hohonutanga o ngā hua ka puta. A te haki hia e kainamu mai nei ka whakawātea e rātau, te tū ki ngā papatū waiwai puta noa i te tai tokerau. He ora ai ngā tumanako o te rōpū Papa's Pack. A nei, a kapo wairua waitai mo tēnei kaupapa.
Te kaumatahi wiki, te reo o te waiata nei e noho ana ki te NZ Music Charts. Mō ngā waiata reo Māori, pīki tutukitanga tēnei mātau. Anō hoki, koenei te waiata tuatahi a Papa's Pack ki ngā pai whakarongo waiata. E hikaka ana mātau mō te Far North Fest, ko te manako kia whakanui te maha o ngā pūkenga pūoro tō tātou rohe, kai waiata mai, kai pūoro mai, kia whakanui tātou i a tātou anō.
Nā kātia ke rā ngā kōrero i konei e tātou mā mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whāri kihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika ki te hiku i ra NZ. Kia whakaire ake a hau i taku raurau kōrero i konei ko Daphne Popata tēnei mo te pau irirangi o te hiku o te ika, hei kona mai.